love. Unapendwa na mimi love. Gela mi love, I'm in love. We ujawaka na mimi love. So, weni kati kwa chini, alafu nipatie na mimi. Sui kati kwa chini, alafu nipatie na mimi. Juu yako mintapania. Sinto ika iko. Oh mama, oh.
Iko hapa niko pale, we unafanya nisilale. Ako pio sugar dale, nikiwa na wewe nina machale. Be my sugar dale, kwako na machale. High fashion model, fanya urudi. Won't you move right for me? Fanya urudi.
Tuvunje kongolo mashiri omanya kaubaridi ndo mwanana huyo naniwa niyo naniwa. Tell me what you are, all I need is your love.
Baby what to do, make me run around in Shalewa. Where you move girl, you dana dana Shalewa. Iko hapa niko pale, we unafanya nisilale. Ako pio sugar dale, nikiwa na wewe nina machale. Be my sugar dale, kwako na machale. High fashion.